Reka tuyitangirire mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Zimbabwe hafi ya Park Motobo National Park ni mu kajiji ka Burawayo. Muri aka kajiji ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere tuvuyemo, nibwo umupasiteri w'ikimenya bose muri Afurika Dr. Ian Rove yahavugiye amagambo yahahamuye abantu bose kuko asanzwe atera icyumvirizo maze akaraguza umutwe ku bizaba, nuko akabibwira rubanda rwose ibizwi nk'ubuhanuzi n'iyerekwa ridasanzwe kandi bikarangira ibyinshi muri byo bibaye neza neza nk'uko yabivuze. Dr. Ian Ndorovu yabanje kuvuga ko rwose munsi y'ubutaka bwa Yase ngo ari kugurumana n'umuriro udasanzwe ku buryo icyo kibatsi kiri munsi y'ubutaka bwa Yase ngo gitegereje gukoma rutendero imaze kikagurumira hejuru, ariko habaho no kurimbuka mu kiza kidasanzwe. Yageze kuravuga n'igihe byose bizabera. Ati ni ukuva mu kwa kane kugeza mu kwa karindwi k'uyu mwaka ruzaba rwambikanye ku buryo bishobora no kugera mu kwa munani. Mu magambo ye ati,
"In our prayers, let us remember East Africa. I saw somewhere in East Africa people picketing in many places. It started off in one place and then it was spreading to many places. So I was trying to ask the Spirit of God, God, what has triggered this? The Holy Spirit was telling me there are trampons that are simmering underneath. I saw that from around April to around July, they will experience a bit of shakings in that place. For 2 months, February and March, pray for your place. Because just one, you know, a matchstick, when you light a matchstick, it can cause fire all over the place. So the situation, there is too much tension in that place." Say, "In that place." Yes, in that place in East Africa. So, just tension in that place, if it is mishandled, it will spread into this picketing that I saw all.
Mu masengesho yacu, mureke twibuke Afurika y'Iburengerazuba. Nabonye abantu bateza akaduruvayo mu bice byinshi byo muri Afurika y'Iburengerazuba, kandi nabonye byaratangiriye ahantu hamwe, bigenda bikwirakwira ahantu henshi. Nuko ngerageza kubaza Mwuka Wera w'Imana nti none se Nyagasani, ibi bishatse gusobanura iki? Mwuka Wera arambwira ati, "Hari inkongi y'umuriro n'ibishashi byawo biri kubyigarira munsi y'ubutaka. Nabonye kuva ahagana mu kwezi kwa kane kugeza ahagana mu kwa karindwi hazaba n'ishyano ryo guhungabanya muzi umwambi. Iyo ucanye umwambi umwe ushobora gutwika ahantu hose. No muri Yase rero hari ahantu hari ikibazo n'igikemurwa nabi kizakwira ahantu hose bibyare n'iyi midugararo nabonye izizenguruka mu bice byose." Kugeza ahangaha abatemera iby'ubuhanuzi batangiye kuvuga bati, "Ese byose bya bindi byaba abandi bishakira icya cumi n'amaturo?" Gusa ubisuzumye neza wasanga uyu muhanuzi Dr. Ian Ndorovu washinze urusengero ruzwi na buri wese muri Zimbabwe no muri Afurika ku izina rya Divine Kingdom Baptist Ministries ari umuntu udasanzwe ku bigendanye no gutenderera ibirari by'ibintu byenda kuzaba, kandi bikaba nk'uko yabivuze atibeshya na gato. Ibi rero reka tubyumve gutya. Muribuka Perezida John Pombe Magufuli wari Perezida wa Tanzania? Uyu nguyu wapfuye urupfu rw'igiturumbuka ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu kw'2021. Nyamara yagiye gupfa uyu mugabo amaze iminsi amutangarije rwose ko Mwuka Wera yamweretse hari ikigabo kimuhagaze imbere cyari gifite umwambi n'umuheto cyawutamikiye rwose kigiye kumurasa ko rwose yakwitegura urupfu. Ibyo yabivugiye ku karubanda hari n'ibyuma bifata amajwi n'amashusho hari ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2019. Icyo gihe nibwo yamuhanuriye agira ati, "Tugomba gusengera Perezida wa Tanzania Magufuli.
Must pray for the President of Tanzania, Magufuli. We must pray for him. Because the Holy Spirit was telling me that the enemy wants to engineer setback in his life, in his career, and a threat against his personal life. Because of his crusade of humility and his crusade against the corruption. That's what the Holy Spirit was telling me. You know, I saw in a vision, he was seated on a chair and there were these fierce looking men who had drawn out arrows. You know, arrows, we had drawn out arrows all aimed at him. I was asking God, what does this vision mean? The Holy Spirit was saying, this Magufuli, he has got a lot of enemies now. And because he is against corruption, he's against anything which causes the majority of the people to suffer. He has attracted a lot of powerful enemies who are plotting his downfall. and even physical harm if that were to be possible. So I encourage my brothers and sisters in Tanzania to pray for Magufuli.
Tugomba kumusengera rwose kuko Mwuka Wera yakomeje kumbwira ko abanzi barimo umwuga we ndetse n'igico ku buzima bwe bwite kubera kwikorera umusaraba w'ubwiyoroshye n'intambara ku giturire niko Mwuka Wera yari ambwira. Nabonye mu ibonekerwa yicaye ku ntebe nuko mbona ikigabo giteye ubwoba cyane kiri gukurura umwambi kandi kigumutunze. Aya magambo Dr. Yann Rovu yayavuze haburi iminsi 619 ubwo ni umwaka umwe n'amezi 8 n'iminsi 11 kugira ngo Magufuli apfe urupfu ruteye urujijo. Nyamara umunsi yavugaga abantu bose cyane cyane abanyatanzania bamutumyeho baramwiyama bamubwira ko yavuga ibya Zimbabwe n'ubukungu bwabo bugendera ku kabando akareka ibya Tanzania n'umunyagikundiro wabo Magufuli. Nyamara ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu kw'2021 Dr. Ndorovu yatumye ku banyatanzania n'abategetsi babo ababwira ko abihanganishije ariko agahinda bafite gatewe no kutumvira Mwuka Wera ngo batokeshe ikibi yabahanuriye. Uyu mugabo nanone muri gicurasi 2017 yahagurukije abanyazimbabwe mu rusengero rwe Divine Kingdom Baptist Ministries ati mwabantu mwe ndareba nkabona Mwuka Wera ari kunyereka icyorezo kidasanzwe kije gituruka mu gihugu kimwe muri Aziya maze kigakwira isi yose kandi kikagarika ingogo. Aho ngaho ngo yari ari kuvuga coronavirus yari yavuye muri Aziya mu gihugu cy'Ubushinwa kuva mu kuboza kw'2019 nyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 yarihanuye. Ntabwo ari ibyo gusa kuko no mu 2021 yaburiye igihugu cya Kenya ko mu gihe kije bagiye kubona abantu biturikirizaho ibisaso muri za Al-Shabaab ari abagore ibyo ngibyo ngo bibuko yari yarabyemeje. Arongera kandi n'ubundi aburira ko mu irushanwa rya Formula 1 ryo gutwara imodoka ya Abu Dhabi ko hazabera impanuka y'icyitegererezo. Ibyo nabyo byaje kuba ndetse n'ibindi tutarondora ku buryo ahubwo uyu mugabo asigaye yahangwa amaso n'abeshimbo kugira ngo bimenyere ibigiye gukurikiraho kuko wiyemeza kuyivuganira na Mwuka Wera akamwereka amashusho yose y'ahazaza. Nyuma y'ibyo uyu mugabo ahanura ni n'inshabwenge yo ku rwego ruhamye dore ko yaminuje amasomo ye y'ubukungu ahereye muri kaminuza nkuru ya Zimbabwe agakomereza mu bihugu bitandukanye nka Afurika y'Epfo kugeza acigatijwe impamyabumenyi isumba izindi zo mu bukungu PhD. Yanigishije muri kaminuza ubukungu kugera mu 2008 none aza guhitamo kwishingira urusengero ahisemo kwishingira urusengero ahereye ku bantu batatu none ubu ngubu arahanura ababyizera bakamurambara mbere. Gusa hari n'abatabura guhuza ubuhanuzi bwe no kugenekereza mu buryo bwo gusesengura ibibera mu bice byo hirya no hino yifashishije ubumenyi bw'ikirenga yihariye maze agatenderera ibirari by'ibigiye gukurikiraho haba muri politiki ubukungu n'imibanire y'abantu. Ibyo ngibyo byahuzwa na Yase hakemezwa ko ashingira ku kaduruvayo n'ibiri kubera mu karere nuka kaduka yemeza ko muri iki gice cya Afurika hagiye kubera ibyago twese tuzafatisha ibiganza byombi gusigiteye kwibaza nuka datinya no gutanga n'igihe cyose bizabera. Ku rundi ruhande ibi Dr. Yann Rovu ahanura mu buryo bw'amabonekerwa ndetse no kuganira na Mwuka Wera hari n'abahanga mu bya politiki basesengura n'inararibonye mu mabanga y'ibibera mu bikari by'ubwiru nabo bemeza ko nta shiti icyotsi cy'ubwumvikane buke kiri gupfupfunyuka mu nguni zose z'akarere k'ibiyaga bigari rishobora n'ubundi guturumbuka mu iturika rizasanishwa n'irya Nagasaki na Hiroshima ku buryo nibidacungirwa hafi rwose abantu bashobora no kuzavushanya amaraso. Bamwe mu bashakashatsi mu bya politiki bemeranya na Dr. Yann Rovu barimo Dr. Jenna Russo uyu nguyu n'umushakashatsi mu bya politiki ahubwo ni n'umuyobozi w'ubushakashatsi muri Brian Urquhart Center for Peace Operations at the International Peace Institute. Uyu nawe ayirutse gutanga umuburo mu bihe bishize mu bushakashatsi bwe yise The East African Community Steps into the Crisis in the DRC. Ahangaha yavuze ko amahanga yose ari kurebera ibihugu bibwira ibindi ati nyamara nzakurasa ibindi bigasubiramo binacishamo bigashondana rusake ati kuki sitegereza ko abantu bavushanya amaraso kugira ngo ibone gukumira. Ubu ni utabona ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kongera guturika mu intambara ishobora no kurangira hari ibihugu bisenyutse muri Yasa kuki turindira mari kugira ngo dutabare kubera iki twategereza impanuka kugira ngo tuzikumire. Ntabwo ari we wenyine uhamanya na Dr. Yann Rovu gutegereza ko tumuriro uri hafi gucanwa nako kuvumburwa kuko watangiye kwaka munsi y'ubutaka ku bwa wa muhanuzi Professor Gareth Evans wabayeho ministri w'ububanyi n'amahanga wa Australia ndetse akanayobora ikigo International Crisis Group afatikanije na Adam Dieng umuyobozi wa Pan-African Alliance for Transparency and the Rule of Law. Aba bahanga babiri bahamya ko bazi neza ibiri kubera muri Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa 10/2023 bandikiye umuryango w'abibumbye n'abatuye isi yose ibaruwa yariteye ubwoba n'ibikabyo ibaruwa yariteye ubwoba n'ikikango niba ruwa bise Karimuruza kuko mu gihe kiri kuza ngo hagiye kuba makuba hereye muri DRC mu ibaruwa yabo bahamije ko hazaba genocide irimbuka ry'ibihugu n'ubundi bwicanye buri ku kigero kitigeze kibaho muri Afrika. Ibyo ngibyo ngo bizatangira muri Kivu zombi n'ubundi buziri mu ntambara baboneyeho gusa bisi yose ndetse n'abagira icyo gukora gutabarira hafi ibyo byago byose bitaragwira inzira karengane. Ibyo bitararangira hari umuntu wizewe kurusha abandi bose ku isi nawe wabishimangiye bidasubirwaho. Hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 mu 2023 ubwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Antonio Guterres yabwiye inama y'umutekano ya Runiko ntakabuza isaha n'isaha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gusandazanya mu cyago cyamera nk'umwuzure waruhamisha ibihugu byinshi ubutegetsi ubuzima n'ibikorwa remezo mu karere. None turetse iby'ubuhanuzi nibisa niteganya gihe kuri ibi bibazo tukifashisha ibimenyetso bigaragarira amaso hari icyo twabona. Mwogo witegereje uburyo ibihugu byinshi biri guterana amagambo abategetsi bakohererezanya ubutumwa buremereye ariko ntibatinye no gucurirana cyangwa se gusa n'abatukana wemeza ko rwose muri aka gace hari ibitagenda. Igikomeye muri byose ni ibihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi ndetse na Tanzania buryo ushatse wayishyiraho. Byose birakomereza umuhate n'agahiya hiyoko kwagura gukomeza ndetse no gushimangira ibisirikare byabo. Ibyo ngo bigahita bihinduka ikizibiti simusiga gishobora kuba kigaragaza ko hari uruntu kuko Professor Emeritus muri kaminuza ya Drexel Eric byose mu nyandiko ye yise Armed Race Prior to 1914 aduhumuriza ko kwagura igisirikare ku muvuduko wo hejuru kugura intwaro nyinshi n'ubwishongozi bugendana n'imyiyerekano ihoraho mu bisirikare by'ibihugu bituranye cyangwa se bifitanye inzigo. Ibyo ngo ni ikimenyetso simusiga ko biba biri hafi gukindurana mu ntambara biba biri kwitegura mu byo yise Armament Policy ndetse na Arms Race. Professor Emeritus Eric Broze yemeza ko iyi bihugu biri hafi gusakirana byiratana intwaro buri kimwe cyose kiri kuzimurika nk'imideri cyangwa se ibicuruzwa bidasanzwe. Naho umwarimu w'amateka muri Harvard University Dr. Niyar Camper Ferguson abishimangira ku rupapuro rwa 82 rw'igitabo gihiga ibindi mu by'intambara yise Deputy of War yavuze ko rwose Arms Race ndetse na Armament Policy aricyo kimenyetso cya nyuma cy'intambara kuko icyo gitutu n'amahanga kuko icyo gitutu n'amashagaga bivama kangura imvubura mu basirikare mu banyapolitike ndetse no muri rubanda kuri buri ruhande. Ibyo bigateza kandi akangara tete n'ubufana ndetse no kogeza nk'ari umupira cyangwa se ibindi bishimishije bashaka kwiruhamo. Ikindi kiri kwigaragaza ni ubukangurambaga rusange mu bihugu byo mu karere aho binyuze mu byiswe propaganda abaturage bari kwisanga mu ntonganya abandi imyigaragambyo bavuga ko rwose bifuza intambara nta kabuza bagamya ko intambara ari wo muti usigaye wonyine abandi nabo bagasaba gucigatishwa imbunda ngo bakigira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu byo bita gukunda igihugu ndetse no kugipfira bati ubunitse ko wanga kumenera igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Abigarukaho Professor Ruth Beatrice Henningsen wa Humanities muri kaminuza ya Lancaster mu Bwongereza nyine yavuze ko iyi bihugu bishaka kurwana bya nyabyo ngo bibanza gushyira muri rubanda uburozi bita gukunda igihugu ndetse no kugipfira ku buryo rubanda rwose rukurikira buhumyi by'abanyapolitike bavuze noneho bikagera ku kigero rubanda rwabo bisabira intambara. Urugero rwiza rwashakirwa ku bakunzi ba Adolf Hitler banemezaga ko niyo haba mu muryango w'ikuzimu bazamukurikira ariko bakarwandira ubudage bwabo bakunda bagaca gasomborotso n'akanyaro ka kizera bahake abayahudi n'abandi banyaburayi bari baradukanye. Ibyo abayapani nabo barabyadukanye noneho banabigeza ku kigero kitigeze cyabaho binyuze mu myizerere yabo yo kudatsindwa no kwanga ikimwaro cyo gupfukamishwa. Nuko mu ntambara ya kabiri y'isi badukana ikiswe ubukamikazi biturikirizaho indege baziroha ku Banyamerika kugeza bacakikeshejwe na bomba atomike barimbujwe mu nkuru mwumvise. Ibyo byose nibyo Professor Ruth Beatrice Henning ashingira havuga ko ibihugu byose iyo bishaka kwesurana bya nyabyo bikora ubwo bukangurambaga kandi burya ngo rubanda n'abantu boroshye kuyobya intekerezo bakisanga bari gukora ibyo nabo nyuma batazasobanura ku buryo hari abakoreshwa genocide bakayikora bumva ko ari umunyenga nyamara byose byarangira bakibaza ibyo bari barimo nabo bakigaya kandi byose byarashingiye kuri ya propaganda ihuzwa n'ibyo gukunda igihugu cyangwa se patriotisme. Bizatangira nyine bakubwira ko ariyo nzira yo kuba umupatriote, umuzarendo n'izindi mvugo zishobora guhabwa ikitiriro nk'icyo gukunda igihugu bitewe n'ururimi cyangwa kwemera kw'iwabo. Hirya y'ibyo ngo hari ihungabana ry'ubukungu riri kugaragara mu karere amakuru y'ibihuha by'intambara kwigaragambya kwigabanya amatsinda kw'ibihugu ndetse no gushyiraho amategeko adasanzwe arimo gukumira abantu runaka kwibasira ibihugu runaka diplomasi n'imibanire idasanzwe hagati y'ibihugu byose n'ibizi biti bidashidikanywaho byakwemezwa bidasabye ubundi buhanuzi ko ni hatagira igikorwa uko byagenda kose muri yase hazaduka intambara ishobora kuzangiza byinshi igasenya byinshi gusa nikumirwa ryayo rirashoboka mu gihe abanye politiki bashishoza bagashyira ku munzani bagahitamo kamahora ahabwa intebe naho gutongana ndetse no gushondana bikarambikwa hasi kuko nge namwe nabo tuzi ntekereza ko intambara nta wundi musaruro uri umuretse gusenya ibikorwa remezo gusiga impfubyi impunzi agahinda kadashira noneho byose byarangira hagashyirwaho inkiko mpuzamahanga nazo zikusanyirizamo abanye politike n'abandi bose bakoze amakosa babarizwa ku ruhande rwatsinzwe kuko watsinze wenyine n'ubugeni kigomba gukorerwa uwatsinzwe nuko hakabaho kwicuza ku batangiye bumva ko bari mu munyenga wo gukamirwa n'igihugu ndetse no kugipfira ni nuko kandi nsoje cyakora mbashimira kuba twabanye muri iki kiganiro nari bavuga neza Jonathan nyagasana bagenera ibi bakwiriye.